Chunguz wa mara so inama, Chunguz gimba wa zizayo, Ubundu ngana wa yorgose, na hona zabja mamaza. Niza, 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 na mara so yawe yesu, bone. Nijije na uzu konezerewe niwe mucho mizu nyobora ahora na nanjiteka niza 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 na maraso yawe yesu mbone. Teka na gonda migwa kumurata jansi njizuru kundorwe njiza 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 na maraso yawe yesu mbone. Zikonza muora nubgiza Nezerwa na matekaye Andinda neza honja hose Mutara mira niriba Njiza, 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 njiza Na maraso yawe yesu Mbone. Kamba murugo rwego mwijuru maze tuzahora niteka n'abamuyobotse bose nyiza 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 na maraso yawe yesu mbone.